rani ni vhudze tshitori ṋamusi ne, ndi khou tshimbila ḽiṅwe ḓuvha hafha noni badani, ndi khou ṱangana na muṅwe mutukana nyana, houḽa muthannga ndi ri ini khou lila mini, uri hei ndi khou lila ngori ndo wisa 5 randa, ndi ri okay fhumulani habi iṅwe 5 randa khei, houḽa muthannga ndi tshi mufha 5 randa ndo khou isa phanḓa no lila, ndi ri ini matsina ni tovha ndengo kana mini na, uri hai ndi ri mulandu ni khou lila, uri ha ndi khou lila zwori nda ḓa ndi na 10 randa zwino, nda ri iya nda dzhia ḽa 5 randa yanga nda ri ṋamba ni lile once ngori zwino nda ḓa no xedza 10 randa. Nda ḓo ita ni nṋe muthu a khou sokou lila lila.